associated with the Wheelbarrow Party, the UDA. Kwa sababu hivi hata naona hata wenye Wheelbarrow wenyewe wataitoka waiwache. The second thing I want to skizane tafadhali, because I want to be very direct. The second thing, mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo,
yes,
nimeingia chama,
yes,
inaitwa People's Party of Kenya. Chapo la tatu ndio tuendelee vizuri. The third thing, I am glad that the membership of the People's Party of Kenya wamenipea nafasi na wakanieleza tukifanya mambo ambayo tunafanya kwenda mbele, wameniuliza kwa sasa tuongoze hiyo maneno. Na mimi nimeitikia hiyo mwito. The third thing, as is all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition.